kulan casha ah oo ku saabsan Diwali oo dhawaan ka dhacay magaalada Denver, naqshadeeyaha software-rada Salil Gonkar ayaa weydiiyay asxaabtiisa Hindida Mareykanka ah inay gacanta taagaan qofka u codeynaya Trump ama Harris tartanka madaxtinimada ee soo socda. Waxa ka yaabiyay jawaabtii ay bixiyeen qiyaastii 45 xirfadlayaal tiknoolajiyadda iyo milkiilayaal ganacsi isugu jira, kuwaasi oo si weyn u taageeray Joe Biden doorashadii 2020-kii. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa codadkan u qaaday wuxuu kaga horeeyay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka, inkastoo aysan sidaasi u kala horeyn. "Waan naxay," ayuu yiri Gonkar, oo dimuqraadi ah kaasi oo taageersan Harris. "Inta badan waxay u codeeyeen Biden, laakiin hadda waxaa dhacay isbeddel weyn, taasina runtii waa mid iga yaabisay," ayuu yiri. Rayo arurin qur ah oo hal casha lagu qaaday ma samaynayso isbeddel, laakiin khibradda Gonkar ayaa waxa ay u muuqataa inay ka turjumayso isbeddel ballaaran oo dalka oo dhan ah. Hindida Mareykanka oo muddo dheer ahaa koox cod bixineed oo dimuqraadi ah oo xisbigu isku hallayn karo ayaa muujinayay in daacadnimadooda xisbiga ay isbeddelayso. Sahan ay samaysay Carnegie Endowment oo la sii daayay toddobaadkan ayaa muujinayay tirada dadka Hindida Mareykanka ah ee isku aqoonsan inay yihiin xisbiga dimuqraadiga inay hoos ugu dhacday 47% iyadoo 2020-kii ahayd 56%. Harris oo hooyadeed ay ka soo jeedda Hindiya haddana keliya 60% oo taageerayaal ah ayay ka helaysaa bulsho Biden siisay ku dhawaad 70% codadkooda 4 sano ka hor. Trump ayaa dhanka kale sare u qaaday taageeradiisa bulshadan oo ah hadda 30%, halka ay markii hore ka ahayd 22%. Iyadoo saadaalada kale ay muujinayaan taageerada xooggan ee bulshada Koonfurta Eeshiya ka timid ay u hayaan Harris, isbeddelada daacadnimada loo yahay xisbigu waa mid muhiim ah, ayuu yiri Milan Vejnev oo ah agaasimaha barnaamijka Carnegie Endowment ee Koonfurta Eeshiya kana mid ah qorayaasha daraasadan. "Waxaan aragnaa calaamado muujinaya isbeddel weyn, amaba dhaqdhaqaaq, ama ugu yaraan aqbalaadda xisbiga jamhuuriga ee uu hogaamiyo Trump, taasina waxa ay noqotay mid lama filaan ah," ayuu Vejnev ku yiri waraysi uu siiyey VOA. Weecashada dhinaca midigta ayaan u gaar ahayn bulshada Hindida Mareykanka ah. Sanadihii la soo dhaafay, xisbiga jamhuurigu waxa uu taageerayaal badan ka helayay codbixiyaasha Hisbaaniga, Madowga, Carabta iyo Muslimiinta oo dhammaantood mar loo arkayay kooxo codbixineed oo dimuqraadi ah oo xisbigu isku hallayn karo. Saadaalada ayaa muujinaya tartan aad ay isugu dhow yihiin inuu u dhexeeyo Harris iyo Trump, iyadoo aan la hubin in isbeddeladani ay dib ugu celin doonaan madaxweynihii hore aqalka cad. Laakiin natiijada waxa ay meesha ka saaraysaa fikradda asaasiga ah ee siyaasadda Mareykanka ee dhigaysa in dadka laga tirada badan yahay iyo bulshooyinka soo galootiga ah ay yihiin kuwa si buuxda u taageera xisbiga dimuqraadiga, ayuu yiri Vejnev. In ka badan 5 milyan oo qof oo Hindi Mareykan ah ayaa ku nool Mareykanka, waxayna u badan yihiin bulshada Hinduuga, waxaana weheliya tirayar oo Muslimiin ah, Sikh, Masiixiyiin iyo sidoo kale bulshooyin kale oo ka mid ah qowmiyadaha Hindiya. Inkastoo jiilasha ugu horeeya ee Hindida ku dhalatay Mareykanka ay u janjeeraan muxaafid, haddana sidaasi ma wada ahan. VOA waxay xiriir la samaysay labada olole ee Trump iyo Harris si ay faallo uga bixiyaan, mana aysan helin wax jawaab ah oo ka timid labada koox.